Wase, hustle bana, hustle for better tomorrow.
Let's get for the beat.
Washo, sema, dunia ya kisasa ni kuhustle. Kuna njia mob za kuhustle. Bro hata si stay hustle. Arrive na kushow maze hustle. Hustle. Lessing story ni kuhustle. Miki ukikuwa hustle. Eva mada chuo hustle. Karo form ni kuhustle. Robert mambo ni kuhustle. Hustle. Mimi King Fred nina hustle. Huku kinyozini ni kuhustle. Cheki mama mboga ana hustle. Kwenye mikahawa ni kuhustle. Pale boda boda ni kuhustle. Kazi kubwa ndogo ni kuhustle. Ubrezo, governor, MP, MCA, senator, DP, manager, fire director, judge, kuamua cases. Hustle. Blessing story ni kuhustle. Wiki ukikuwa hustle. Eva mada chuo hustle. Karo form ni kuhustle. Robert mambo ni kuhustle. Hustle. My boys, tuache miadarati. Kwani ina destroy future. Hustle make life better. No, sisi ndio leaders. Leo, kesho, forever. Nakada, gava mko wapi. Mta, tunadai project. Vijana, toche kuwa idol. Media, asante kwa habari. Najua, imefika mbele. Hustle. Lessing, story ni kuhustle. Wiki, ukikuwa hustle. Eva, mada chuo hustle. Karo, form ni kuhustle. Robert, mambo ni kuhustle. Hustle. Mwangi, maina mwita. Joki, nduta, njeri. Christmas, Victor, Kevo. Elisha, Elijah, Joy. Jacob, unajua hustle. Mike, mtu wangu, hustle. Emily, pia wewe hustle.